Everybody, it's a girl CJ, and this is Patriga's time. Forgive me about my voice, it doesn't matter. Sunanisikiliza, sindiwe? Yeah, so nimeanza na wimbo wa Alikiba Mahaba. I think nitakuwa naanza na wimbo ambazo zinanifanya niishi, like zinanifanya nitembee. So Alikiba kwenye Mahaba ameongea ukweli mtupu. Like he has said his story. Kaongea kila kitu ambacho yeye anakijua. Lakini you know what? Funny thing ni kwamba kwa watu pia ambao tunakuwa tunapitia same situations, that's when you get to understand the song better. So Mahaba so far ndio wimbo wangu. Ndio wimbo ambao natembelea na Alikiba kaongea mambo mazuri sana. Hasa alipo acknowledge himself kwamba oya. Ni hicho tu kitu mimi nataka, yani ni kama chakula lazima nile. Ehe, so hata kama atakuwa na mahusiano ambayo ni serious or whatever, lakini taishije? Lakini sio kwamba you need to have those kind of casual relationship and stuff, lakini just know where you stand kokote ambapo upo in relationships, kwenye maisha, yani know where you stand, know what you want, kwa sababu at the end of the day haya ni maisha yako. Haijalishi nani atasema nini, nani atakuona nini, si ndio? Yeah, so life was meant to be lived. So I know I have so many new listeners, wasikilizaji wangu wapya, karibuni sana. So this is just an average girl, I can say. And an average girl, in what sense? I'm not good at whatever that I'm doing. Like, I'm just being me. So come on, I'm the best. Ila, I'm trying. So even this podcast, it was for me, myself, and I. Lakini, for some reason, some people, they liked it. So nikasema, why not? So naifanya, not in a professional way, not in a way that unajua kwamba najua hivyo. Lakini, mimi ni kitu nataka kwa sababu ni kitu napenda. Yeah, so karibu sana. This is Patriga's time. And why it is Patriga's time? Because it's my time. And I always tell my listeners that is the moment umeamua kunisikiliza, so you have given me your time, but that's my time. So unanisikiliza, so it's Patriga's time with your girl CJ. In here we talk everything, like everything about life, about how we feel, about how I feel, about what I know. So it's just about living and having fun. You know what? Life was meant to be. Life was meant to be lived. Na hicho ndio kitu ambacho kila siku huwa nawaambia. So karibu sana, na katika hali ya kawaida au sijui nisemeje, ila so far I feel so good. And me feeling good, that means I have something that I can share with you. You're my friend. You're someone, you've been supporting me. So I feel good. I feel happy. And I want to share this with you. Kwa sababu, you've been there for me when I was in my lows, when I was not feeling okay. So, kuna kitu nataka kushare na wewe. Kama mimi najisikia hivi leo, so definitely hata wewe utajisikia vizuri sana. So, karibu sana. This is Patriga's time, and I love you all. Okay, so I want to talk to you about something. You might know it. It might be something about your experience. Lakini, I felt like I need to talk to someone. Sindio, eh? Yeah. So, kuna namna ambavyo unaongea. Kuna namna ambavyo unavaa. Kuna namna ambavyo wewe upo, eh? Iyo namna ambavyo wewe upo na kila kitu ambacho unakifanya, ndio kitu ambacho unakijua. Sindio, eh? Yeah. So, the moment unatoka nyumbani, umevaa vile ambavyo umevaa, alafu unakutana na mtu anakuambia, CJ, I don't like the way you dress. Sindiye? Au umetoka nyumbani, you're so good, like everything is fine. Unakutana na mtu anakuambia, CJ, you have a problem. Oh, this is not it. Oh, this is not how it's supposed to be. Sindiye? Yeah, lakini, kama nilivyosema, the moment unatoka nyumbani, umevaa ambavyo umevaa, umejiangalia kwenye kioo, you were comfortable, sindio, eh? Yes, that was you. So that was CJ, like, I was comfortable, I'm comfortable, nimejiangalia, tena nina vioo vingi, nimejiangalia kila sehemu, and I'm good. Lakini nimetoka na kutana na mtu akaniambia, the way you've dressed, it is not good. Perhaps because you're a teacher, you're supposed to dress this way. Perhaps because evil, sindio, eh? Yeah. Lakini, mimi Cleopatra, ambaye mimi, naishi kama mimi, au CJ, nitajiambia kwamba, kwa nini ananiambia hivi? Mi sina akili timamu. Mbona nilivyotoka nyumbani nilijua tu niko sawa? Sindio, eh? Yeah. So huyo ndo CJ au mtu yote au wewe mwenyewe unaweza ukajidefend kwamba sawa umeniambia hivi lakini I was okay. Excuse me. So hicho ndio kitu ambacho unakijua at the moment. Sindio? Yani that's the thing you know. Yani hicho ndio kitu ambacho unakijua kwamba I was okay nilipotoka nyumbani, the way nimevaa, the way I've dressed, the way I talk, the way I do things. I'm okay, this is me, sindio? That's what you know. And what you know, hayanzi ukubwa, yani hayanzi sasa hivi ulipo. Ni maisha uliokulia, mazingira uliokulia, vitu ulivyopitia. So, that's you. And that's when uzuri wa maisha, uzuri wa binadamu, unaingia. Kwa sababu gani? Tuko tofauti, sindio? Kila mtu akona story, yani you cannot have a good story if your story is the same like mine. So you don't have to have the same story like mine. Like, you know, it's okay to be different. Okay? Oh, I'm trying so hard mtu anielewe kwa sababu huwa naongea haraka, huwa naongea mambo mengi. So, na slow down. My point is, nimetoa mfano the way you dress. Umetoka nyumbani you're comfortable kwa sababu wewe ni human being na una akili, ni mtu mzima sasa hivi unajua kitu chema na kibaya. Nguo ulivaa wewe umetoka nyumbani ukasema this is perfect for this day, it's okay. You have your reason kwa nini umevaa hiyo nguo. Lakini umekutana na someone somewhere anakuambia that's not it. Hiyo nguo sio nzuri. Wewe kama fulani utaki kuvaa hiyo nguo, si ndio? Mara nyingi tunavyo react ni kwamba si unajijua. Utaanza kumwambia I'm okay. I'm comfortable. Nimetoka nyumbani nimejenga kwenye kioo and I'm good, si ndio? Yeah. Na kweli ndicho kitu ambacho nakijua. Lakini have you ever tried to do something else? Sio kwamba utaacha kuwa wewe, kwamba utaanza kuishi maisha ya watu wengine. Hapana. Lakini this is life. Life was meant to be lived, si ndio? Sasa why can't we just try things, not anything or everything, lakini you can try. Mtu amekwambia you're not doing this right, maana yake ulikuwa unafanya because you knew that was the only way that you knew. Lakini hadi mtu anakuambia kwamba you're not doing right, ana another way ya yeye kukijua hicho kitu, si ndio? So the beauty about this life, we can be whatever we want, we can do whatever we want, yani we can be us. Lakini in being us, unavomuona jirani, unavomuona mtu anafanya kitu tofauti, si ndio? Alafu kama hivyo ameweza kukuambia, unasema kizuri kula na ndugu yako, uwezi jua ameona nini. So most of the times we tend to be inside the box. Sawa, tunakuwa ndani ya box. Ukiwa ndani ya box, huwezi kuona sana. Ndio vile unaona kile ambacho unakiona, umejizingira, yani kwamba I'm comfortable. Nimevaa hivi I'm comfortable, I can go. Lakini kumbe kuna mtu ambaye anakuona nje anasema no, CJ, she can do better. She can be better, si ndio? Anakuona. So give those people a chance. Give people chance to be able kukucorrect, kukufanya urudi kwenye the best way. Yeah, nimesema the best way kwa sababu it's not their way. Yaani unavyobadilika sio kwamba unabadilika kwa sababu ya mtu fulani. No. That's the best way. To them it's the way that have been it has been it has worked. It's a way ambayo wenyewe kwao imeleta kitu, si ndio? So anavyokuambia mtu anakuambia akiwa anamaanisha kwamba oh yeah, if this worked for me, it can work for you too. So it's up to you. Kujua you want it or not. So it's so good being you. It's so good believing on what you believe. Lakini there's a beauty. Eh? Yani kuna raha fulani hivi. Unajua mimi anyway. Na sijakuwa sehemu ambazo ni uswahilini. Okay, sielewi kama naongea sahihi au whatever. Lakini katika kukua kukuku oh I'm sorry, so katika kukua kwangu na kuja kwangu Dar es Salaam, nikawa somehow sijakaa Magomeni, sijakaa Tabata huko, yani sehemu ambazo kuna watu wengi, si ndio? So kuna muda Kinondoni, yeah. So kuna muda huwa tunatamani ningekuwa naweza kuishi sehemu kama hizo ili niweze kukaa na huyo mtu nina ninavyofikiria. Okay, ili unielewe nitatumia hili neno uswahilini. So pamoja na kila kitu ambacho nakijua, pamoja na utashi, uelewa, shule, exposure and stuff, mimi I admire maisha ya watu wanaoishi uswahilini. Uswahilini kuna mambo mengi. Okay, anasema najua kutoka vitu ninavyoviona kwenye TV na nini, ila sijawahi kuwepo uswahilini. Kwa mfano uswahilini kuna mambo ya umbea. kusutana. Like ukifanya kitu ukamfanyia mtu akajua, atakufanya ujue kwamba amejua, atawaambia na wengine kwamba fulani kanisema, ndio ile kusutwa, utaletewa hadi matarumbeta, si ndio? Yes. Hicho kitu ni kizuri mno. Yaani yale matarumbeta yapo pale kukukumbusha. Yaani kwa sababu angekuja yeye kama yeye, inawezekana usingeelewa. Sisi unaelewa? Yaani usingeelewa. So alikuja na matarumbeta na nini kukusema, na wewe deep down utaweza kukaa, utajifikiria sana, nimekosea sitakosea. At the end of the day, yule mtu mwingine atajisikia vizuri sana kwa sababu atahisi kwamba amekuumiza. Alikuja na matarumbeta amekudhalilisha and stuff. It's okay. Na hiyo ndio reward yake ya kwanza. Kwa sababu kwenye maisha hakuna mtu ambaye ni muhimu kuliko mwingine. So the moment unavomfanyia mtu kitu, huyo mtu pia atataka kufanyia kitu ili wewe uje kujua kwamba oh yeah, hey, I can do it too. Si ndio? Yaani kuna mtu anataka kukuonesha pia wewe, ukinifanya hivi mimi naweza pia nikafanya, si ndio? So anapopata ile furaha, nasema it's a first reward kwa sababu sisi wote tuko sawa. Ukinitreat vibaya nitakutreat vibaya. Ukinitreat vibaya nikakutreat vizuri, sio kwamba mimi ni fala. Ila najua kwa nini natakiwa nikutreat vizuri. Najua kwamba wewe bado hujaelewa, si ndio? Sasa hapo ndio huyo mtu mwenye uelewa wake ambaye anajua kumchukulia mtu and stuff, akaona kwamba maisha yako hivi na hivi hivyo. Lakini maisha sio hayako hivyo sana. Ndio maana watu wachache wanaweza kufanya hicho kitu. So watu wengi tunapenda kufanya visasi. Ukinifanyia, yani kama mbwai iwe mbwai, dawa moto ni moto. Yani lazima na mimi nikuoneshe, ukijifanya wewe ni CJ na mimi nitakuonesha mimi ni JC. Ukijifanya wewe ni C nitakuonesha mimi ni AK. You see? Yeah, lakini the beauty about this life, hatukuletwa kushindana in that way. Hapana, hatukuletwa kufanya hivyo. Tuliletwa kwanza, kila mtu aliletwa peke yake. Hatukuletwa, yani uliletwa. Uliletwa duniani kuishi. Mungu ni kama mzazi. Unapozaa mtoto, unapopanga kuwa na mtoto, unajua kabisa kwa nini namtaka huyo mtoto. Perhaps umefanikiwa sana, you have everything. Sasa unasema okay, nikiwa na mtoto I can provide for him or her. Unataka mtoto akizaliwa aone jinsi gani babake ana uwezo. Aone jinsi gani babake anaweza kuprovide. Si ndio? Yeah. So ndo hata kwenye haya maisha Mungu alivyotuleta duniani, kwanza alishakamilisha kila kitu, si ndio? Alafu akakuleta wewe ili uweze kuappreciate. Sio tu kuappreciate. Yaani yeye kama baba anataka wewe uwe proud. Sijui mimi sijazaliwa kwenye familia ya kitajiri, sijazaliwa kwenye familia hivyo, lakini najua my pare, hasa mama yangu, hakuwa na vitu vingi sana, lakini the way alivyokuwa anaweza kuprovide for me, hicho ndio kitu ambacho kwa kinamfanya ajisikie kuwa mama. Yani kwamba mtoto wangu yupo, anajua ninafanya kazi, anajua hakuna kitu ambacho ataniomba nikamnyima. Ndivyo maisha yalivyo. Mungu alivyotuleta duniani, alituleta ili tuje kuenjoy. Alituleta kwamba ukishindwa kitu mwambie yeye, muombe. Ndio maana alimleta kila mtu na roho yake. Akatupa variety. Wewe ni kitu gani una enjoy? Unapenda mziki? Akakupa hiyo sauti, unaweza kuimba. Ukisikia mziki, wewe unauelewa. Kuna mtu hata ajaye kumiliki earphones, ajaye kumiliki earbuds. Sio kwamba haelewi kuna kitu kinaitwa mziki, lakini hicho sio kitu chake. Anafanya kitu kingine. So what I'm trying to say is, hatupo duniani kushindana. Hatupo duniani kujajiana, nisemeje kwa Kiswahili? Hatupo duniani kujaji, sijui nisemeje, lakini hatupo duniani kwa ajili hiyo. Yaani wewe upo duniani wewe kama wewe. Mazingira na maisha yatakufanya ukutane na mimi. Umekutana na CJ. Sawa? Hebu kwanza baki kuwa wewe kama wewe. Vitu vyako vyote ambavyo unaviamini baki navyo kwanza. Alafu unapokutana na CJ, hebu fanya kama hakuna kitu unakijua kuhusu yeye. Na the moment unaanza kujua kitu kuhusu yeye, hebu kuwa grateful kwamba I've met another version of someone. Yani like I know this is right, I know this is wrong. Lakini unakutana na mtu anafanya completely different, like if what unajiuliza oh ya kwa akili zako unaweza kufanya hicho kitu. Nikwambieje, huyo ndo Mungu. Yani unaweza ukahisi huyo mtu ambaye uko naye, unaweza ukataka kumjaji huo muda just because hajavaa vizuri, mkutana na CJ hajavaa ambavyo wewe unajua kwamba no, this meeting she was supposed to dress this way. Hicho ndio kitu tunachokijua. Lakini umekaa ukajiuliza kwa nini CJ ametoka kwake amekuja kwako akiwa amevaa vile? Hicho ndio kitu ambacho anakijua, si ndio eh? Yes. So kabla hujataka kumjua sana CJ, kabla hujataka kumjua the another person and stuff, just be content na wewe ambacho kunacho na ambacho unakiamini. Alafu na wewe jiulize kwamba oya, ingekuwaje ningekuwa mimi niko hivi? Ingekuwa hivi na hivi. So to me hii naona kama ni sahihi sana. Namwambiaje CJ? Taratibu naanza. CJ hata kama hajavaa vizuri, lakini mkiwepo pale kuna vitu ambavyo anakupa. Hakuna mtu duniani ambaye hana kitu. Yaani kila mtu ni special kichizi. Yaani Yesu wangu, ukiweza kuijua hii unaweza kuogopa. Yaani utaogopa hata kumjibu mtu vibaya, utaogopa kumwangalia mtu vibaya, utaogopa kumtukana mtu, utaogopa kumsema kwa sababu kila mtu ni special. So the beauty about this life inaanza kwanza pale unapoweza kumchukulia mtu kwa jinsi alivyo. Oh yeah, nobody is perfect. So if nobody is perfect, I can be me. Why can I be like someone else who is not even perfect too? Si ndio? Kwa nini tusijiache? Tukaacha watu waishi maisha yao. Acha kumsema mtu. Acha kumshangaa mtu anayekunywa pombe mlevi, unamuita kabisa mlevi, ajui kitu, like oya, unachokijua wewe ni kulewa. Acha kusema hiyo kauli. Kwa sababu hicho ni kitu ambacho wewe ukijui, hata kama unakijua, inawezekana umeshapita kwenye hiyo stage. Yeye ndio yuko bado hapo, ndio kitu ambacho anakijua. As a human being, kama Mungu alivyotuumba kuja kukupendana, unamsaidiaje? Badala kusema unachojua wewe ni kulewa tu, no. Mwambie CJ, you know what? I have 1, 2, 3. Lakini hawezi kufanya kwa sababu gani? Most of the times unakuwa labda umekunywa kitu, it might disturb your brain, kwa hautaweza kufikiria vizuri. So next time ukiwa vizuri, au next time usipokuwa umetumia kitu chochote, niambie, mimi nikwambie kitu. Oh yeah. Hii dunia inaweza ikawa a very better place ukiacha kumjaji mtu, ukiacha kumfanya mtu afikirie unavyofikiria wewe. Why should I think like the way you think? Oh, hey, ndio hicho nakijua sawa, na mimi ndio hicho nakijua. Tukutane basi katikati. Na tutakutana vipi? Ni kwa upendo. Penda neni. Anyway, I'm so sorry. So, this podcast was not about I don't know. Anyway, so as I once said, it is Patriga's time, so it's my time. This is something that I wish and I thought like I need to talk to someone. And kitu ambacho nilikuwa nimekiandaa specifically nitakiongea next time. Lakini so far so good. This is Patriga's time, yo, and I'm not a motivation speaker. I don't know a thing. Yani sijui kila kitu, sijui, lakini I feel like I need to talk to someone about this. So, as I said, life is too short. Enjoy every moment. But again, life was meant to be lived. Live this life. Just be you. Alafu jua the higher power. The higher power itakusaidia kwa sababu gani? Peke yako uwezi. So peke yako uwezi. Hiyo nguvu ya ziada na usema ambao ni kubwa kuliko wewe, nitaka kusaidia kukudirect. Kuna siku, kwa sababu haujui mbele, haujui, yani haujui what will happen next, haujui. Na kuna siku pia, utaamka, uwezi kuamka kabisa. Hivyo, lakini, if you have that higher power, whatever it is, believe in it, just be you, yourself, and that power. Alafu mengine yatafuata. Wanasema, charity begins at home but should not end there. Lakini pia wanasema you cannot give what you don't have. I don't know who I'm talking to, lakini try to understand yourself before you try to understand someone else. Kama ujijui wewe, it will be so easy for you to judge people. Kuwajaji watu sio sawa. Kila mtu yuko pale kwa sababu. Hata yule kichaa unayemuona anatembea ana sababu. Yule mlinzi unayemwacha hujamsalimia ana sababu. Yule mfanyakazi wako wa ndani ambaye unampa maneno mabaya wakati wewe unakulelea watoto wako ana sababu kuwa mfanyakazi. Yule mpenzi ambaye unamwona haeleweki haeleweki ila mpaka saizi uko naye ana sababu kuwepo pale. Yule rafiki ambaye unahisi kwamba ni selfish and stuff na nini? Yaani ndio kitu ambacho anakijua. Wewe ni nani? So, ukijua kwenye maisha uliumbwa peke yako na hii dunia you can make the world a better place for you. Unaifanyaje kuwa a better place for you? Ni jinsi ya wewe unavyohusiana na watu. Sio jinsi ya watu unavyohusiana na wewe. It's not about you. Okay, it's always about you, about being you, lakini kuna muda being you is not enough, like I don't know how to say it, lakini being you ina make sense ukishajua kwamba hivi nilivyo, ninavyofikiria, ninavyotembea, nilivyo mrembo, ninavyo hii akili yangu sio mimi. Sawa, sio mimi. Kiasi kwamba ingekuwa kila mtu anaweza kupata hivyo vitu, kila mtu angekuwa nacho. So kwa sababu Mungu amenibariki mimi kuwa na hiki kitu, basi this is for me. Lakini huyu mwenzangu hana kitu kama changu. Lakini huyu Mungu ni mkubwa, kuna kitu amempa. Kwa nini nisimwache mwenzangu kanionyesha kitu ambacho yeye anacho? Kwa nini mimi iwe rahisi kumuona mtu just because I don't smoke banga? Eti nikimuona mtu anavuta bangi niseme huyu ameharibikia wa kijana wa ovyo? Wewe stop it. Haujui. Haujui. Unaweza ukawa umeolewa, ndoa yako iko vizuri sana, mume wako anakupenda and stuff. Unamwona mtu anakusimulia maisha yake ya ndoa, unamwambia kwa nini mpaka leo upo? Hey my friend, angekuwa anajua kuondoka hata asingekuuliza hilo swali, angeondoka. So ndo hicho kitu anakijua at the moment. Wewe kitu ambacho unakijua kinamsaidia nini rafiki yako? Kinamsaidia nini jirani yako? Biblia ilituambia, Yesu alitufundisha, mpende jirani yako kama unavyojipenda. Huwezi kujipenda kama hujajielewa. So jielewe kwanza. Alafu ukishaanza kujipenda, lazima utampenda na jirani. Utampendaje? Kwa sababu utamuelewa. It's okay mimi nikiona nyekundu ni nyekundu, mtu mwingine akaniambia ni blue. Usiseme wewe kwa akili zako unaona hii ni blue. Unaona hii ni blue. Usimfoke, yani ndo akili ni kweli ndo akili zake. Ndio maana hata wewe umetumia hilo neno, yani kwa akili zako, si ndio eh? So guys, tielewi, yani I cannot do it. Yani siwezi kufanya podcast ambayo ni muda mfupi. As I've said, nina vitu vingi natamani sana kuongea. So just take it. Take it the way it is. Be there for someone. I have a podcast about leave a light on. Kuacha light for someone, unavomfungulia mtu mlango na kumwashia taa, sio kwamba unamkaribisha aje kwako ili uanze kumjaji, aje kwako uanze kumuuliza maswali ambayo atamfanya awe uncomfortable. Maana yake umekubali, whatever you're going through, rafiki yangu, just come, you are welcome. Mfungulie mlango, mwache, ndio maisha yake. You can do something about it, lakini how are you going to do it? Kwa upendo, kwa kupendana, kwa kuelewana. Maisha ni marahisi sana. Unajua kuna mtu anaweza kana kufanyia kitu hajui kama anakosea. Just because that's the thing she or he knows. Na wewe kaa chini, inawezekana amefanya vitu vingi sana vizuri kwako. Kweli kimoja kikaharibu. Hata Biblia inasema unaweza ukafanya mambo mengi, as not Biblia ni sameni, lakini tunaambiwa kwamba kwenye haya maisha unaweza ukafanya vitu vingi sana, lakini siku moja tu ukakosea kidogo, alafu ndio ikawa mwisho wa dunia. You'll be judged kwa hicho kitu cha mwisho. Ndio dunia ilivyo. So you might have a friend, you might have a person, you might have a partner ambaye amekuwa very good. Au unaweza kusema kwamba ukipima uzuri na ubaya wake ni mdogo sana. Yaani inawezekana hata mmegombana siku moja tu. Hiyo siku moja kweli ikani kitu kizito kimekupiga, lakini unamjua rafiki yako. Asingeweza kufanya hicho kitu, si ndio? So don't be so easy to judge. Give people time. Give people time. People change. People change. Any people change. Nah, I don't know what to say this, lakini life is very beautiful and we need each other. You need that someone, you need that friend. Kuna watu, sometimes we can be so rigid. Oh, excuse my language. So sometimes watu unaweza kuwa very difficult to change. Sawa, lakini if you're that person, nataka tu nikwambie, there's other side of this life. You can be better. If that is something you know, sindiwe, why can't you try something that you don't know? Na hiyo ndo maisha. Life is all about adventure. We go through things that we don't know. Hakuna mtu ambaye yuko hapa kwa sababu alipanga. Yes, we do plan, like I want to get good job, I want to da da da. Lakini umepata kazi, hayo maisha ambayo unaishi kazini sio kama yale ambayo ulikuwa hivyo. Yaani upo hapo kwa sababu na hujui kesho utakuwa wapi. Hicho ndio kitu kinaniumiza zaidi. Yaani nobody knows tomorrow. So vitu vingine acha kuweka viporo. Just be you. Being you, utaweza elewa watu wengine, utaweza kufanya dunia ikawa a better place to live. We need a place ambayo mtu anaweza akaa na rafiki yake iko comfortable kumwambia, "Oh yeah, I'm not feeling okay." And akawa vizuri tu kabisa. We can do that. I love you so much and this is Patriga's time. I don't know how am I going to do this, lakini I feel like I need to talk. I need to let these things out. So karibu sana. Nakupenda. Thank you for your time. Thank you for your time. Umeamua kuchukua muda wako kunisikiliza mpaka hapa. Thank you so much. I would like to hear from you. Napatikana sehemu zote, mitandao ya kijamii, Instagram and kokote. And if you find this useful, share na rafiki yako. Kwa sababu mimi najua kabisa I'm talking to someone. It might not be for you now. It might not be for you kwa sababu unakijua, lakini kuna mtu ambaye anapitia. I'm so sorry about the urefu wa hii, lakini what can I do? So I love you so much and until next time, this was Patriga's time and I love you guys so very much. Have a good one and enjoy every moment. Life is too short and life was meant to be lived. So it's a girl, CJ. Until next time, this is Patrika's time, yo. Thank you so much.